Kwenda najaribu simu lakini wapi we uko mteta marafiki zako nikiwa uniza wasema hawajakuona mbona unipe maradhi ya moyo ingali mimi bado kijana nataraji jibu ntapata mami upweke umenshinda Menchina
Nataka majibu, nataka majibu, kwani toka uondoke, toka uondoke.